Oh, yeah. Has he been good to you? Aguaria kibu, aguaria. That song one more time. Ibu Chimo, 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 Chimo,